mane tegereze dali sanyuli amalembo baba we walo bakama bange sibalimba ebigambo byense nobwotunula mu ngwe kyolaba ekikunyiga omutima ate abalala kye kibawa essanyu endolobanakibiina wabula mpolampola temukube zinatuswaza ziwomere mmatigagente
baba bugamukabyewe